bullets.
Sayed, Jamal, Emma Hunter.
Omuntu omukuru, omutume ekikoko, n'aleeta ekikapu, bw'aleeta ekikapu, omukuba omugere, bwe mukuba omugere, n'ayiika amalusu.
Analogo, analogo, odigito, odigito, analogo, odigidigito, analogo, analogo, odigito, odigito, analogo.
Big talent, who that was.